jamani, this time atucheki na nyinyi. Mekuza kuwachapa hata na slippers, hata na nyaunyo.
Fimbo ina chapa, fimbo chapa, fimbo ina chapa, fimbo chapa. Nye 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 nye, hatutaki nye nye nye, ukileta nye nye nye. Fimbo chapa.
Hizo chapa, hivi ndiyo miutema. Kabla wanishike watakuwa washa hema. Tuliza boss, acha nye 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 nye.
Dogo chapa, dogo bigi nina chapa. Nina chapa, siye tunatapa. Fitu tunatua grandpa, mtasogopa.
TLMO chapa, mwani fota, mwani taka. Womidomo mtafiata, sexy misi banduki grandpa.
Shamir chapa, futa nipata wapi
grandpa.
Gonna love us on the stereo.
Ah, yeah.